finally many only one touch. Kubanga banji bamenya mu fast stuff. Naye wankubila was an easy papa. Hey, baby zi papa. Tulimu miyake yali one night. Kauli wezu kuka you are my first sight. Kekwe wakule loke zali zai tai. Hey, baby zi tai tai. Ende wange nasiba yo. Emwezi kuma wange za mubanda. There's no way.
Wachimanye yekwe kantu kange. I'm gonna celebrate you like Christmas. Kinda kupendo ite Jesus. Lelo keto nye kwake kwake. Wachimanye yekwe kantu kange. Wamala yote kuwa mani kwa chigata. Ninaweze takadata. Baby baby nakudata. I don't believe in God. I don't believe in Jano. Nesawaru kama, tulimanu mwole wante. I don't believe in God. I don't believe in Jando. Nesawaru kama, tulimanu mwole wante. Nzena limanyoli one touch. Kumanga wanjiva menyamu first half. Na ye wankubila waziri zipuapua. Hey, baby zipuapua. Tulimu miyake yali one night. Kauli wenzu kuka you are my first sight. Kekwe wakula loke zari zai zai. Ey, baby zi zai zai. Mwambala yonze kubo manjigwa chigata. Ninawe seta katata. Baby baby nakudata. Nakudata.